Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. You call me Yaro boy.
Name,
baby. Acha tupendane kama njiwa. Hata tukigombana kama simba. I could feel cause my love is alive.
Hey, baby, love. Kin kiss na enjoy, baby, more. Imekuelewa. Imekuelewa.
Na hata ta, ikiwa mbali, popote niende na wewe. Ila saa, unikumbati niwe na wewe.
Kwa penzi lako damtam, miki pofuko wengine na poke ukana kuna wewe. You satisfy my soul, anytime ukiwasha baby, come let's fly away. Away.
Baby usonge, akuomba baby usonge. Baby usonge, unipe mapenzi usonge.
Hey baby usonge, hey baby usonge. Hey baby usonge, let's make sweet love usonge.
Alexis on the beat.
Yeah, yeah, oh no, no, yeah, yeah. Na siwezi picha siri unasijua. Toka machoni mwangu unasijua.
Oh, yeah. Let me love you, cause you're loving me. Let me care for you, baby, cause you care for me. Moyo ni dasina, kuko nimebwaga mzima. Manipala raha, baby. Na hata ta, ikiwa mbali, popote niende na wewe. Kila saa, unikumbati niwe na wewe.
Mpenzi lako damtam, miki pofuko wengine na poke ukana kuna wewe. You satisfy my soul, anytime ukiwasha baby, come let's fly away. Away.
Baby usonge, akuomba baby usonge. Baby usonge, unipe mapenzi usonge.
Hey baby usonge, hey baby usonge. Hey baby usonge, let's make sweet love usonge. Yeah, 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 yeah.